kula kwambili pano zungo juluka ndizaka zanga pano I'll be turning many years old pano oh my background is 0.0 kale ndili mwana ndinali maloto kama tafika 25 years old ndidzakhala ndidzakula nyumba ya makolo lelo kulizi mayo sinanga ndango kula mangozi ngati zaka zikuyenda ziwili pakamodzi ndango zindikira ndakula koma ndumachito pemba ya sheva ndikumadzifunsa mafunso kodi ndani yemwe ningamulozi tala kodi ndani ndani yemwe ningamulozi tala kodi ndani ningachimulembe akuimitsa maloto ndani ningamulembe chikuchedwetsa maloto ndani ningachimulembe akundipatsa matsoka ndani ningamulembe chikundichotsa mwayi ndani ndapeza solution ndapeza plan B ine solution ndango sintakaganizidwe pano kati maloto wanga sinakwanise ekuti sinakulene ndeno jone osandipasa pressure osandiuza kuti ndikwatile undipase ndawi ndawi simata kavuto ndili moti lomwe likusokoneza progresi ndikamati mva kukula kwambili pamene ndikumati mwina ndisiye ndisitaye ndisikutule ndatopankumatifunsa mafunso kodi ndani yemwe ningamulozi tala kodi ndani ningachipleme kodi ndani yemwe ningamulozi tala kodi ndani ningachipleme nanga ndani yemwe ningamulozi tala kodi ndani ningachipleme kodi nduti yemwe ningalozi tala nduti kodi ndani ningamupleme akuimitsa maloto ndani ningamupleme chikuimitsa maloto ndani akundichotsa mayi ndani ningamupleme chikundipatsa matsoka ndani ningachipleme kodi nchani ndani ningachipleme kodi ndani akundipatsa matsoka.